shela bane
thando lakho talimining sukumishosha intando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukufakazela omunye umuntu but it's happening
mina ngizoshela bane
thando lakho talimining sukumishosha intando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukufakazela omunye umuntu but it's happening
mina ngizoshela bane
Shall I run it?